Funky Mamba on the beat.
Oh shit.
Pongela toto, nyuma koko to, sangi bayi koko, leboko boko, na mwendo wa midadi, mweke agadi, kini andabodi, mambo yake maridadi, enati tipo tapo, anani padabo dabo, tafunga shakirago. Mpeleka Chicago Mambo mwake mwake Walo penzi lake Akizungusha body Body Yoni nalipa kodi Kodi Akienda kirudi Rudi Yonani pandami daddy Daddy Vitu vya kesi kitoto Arani pachanga moto Simbanduki kwake Simbanduki kwake Simbanduki kwake Simbanduki kwake
Ameniweka ndani Nje stoki staki Raha za chumbani Nje spati staki Stoki kitandani Ujuzi umetoa wapi Menipada wagani Wewo wani kweli skwachi Sibanduki kwake Siona mfano wake Wenye chuki kwake Meona tunda lake Mona raya mume kiwa na mke kiwa na wakwe Na mona mwana mume na jitume ili asiachwe Penzi lake sikito Toli menishika Asubuhi changa moto Jogo kibwika
Penzi lake sikito Toli menishika Asubuhi changa moto Jogo kibwika
Vitu vyake sikito to Arari pachanga moto Sibanduki kwake Sibanduki kwake Sibanduki kwake Sibanduki kwake
Vitu vyake sikito to Arari pachanga moto
Sibanduki kwake
Let's go
Sibanduki kwake
One more time for the ladies, yeah
Sibanduki kwake
Sexy ladies, come on Dance
Sibanduki kwake
Rhino You know BC Babylon